ketini studio kala nguna ni habaruji ko sukabe umma to dimi ummu mor hawtade abul mumun yalli yottintidum abul mumun jonganda
jamni walle ka ummu habaruji de gaddan en alal o enda hettinantobe en
to mi getani guddu maria region modi fanoni sukabe jangobe kadi golleji kewdi tertari kima ko hande min kalan do suka umma torno ekito jimi der wuro maradi han torde fijirdeji pirtor balli sukabe e ko guddo maria der region modifa be gadi golleji mabbe kewde barke an poitir kokkani sukabe
non jatti wadi ummu fedde sukabe jangobe do ni anni yake wadude ekkintinoje en kettino ko mela mamadou tungwa ardi do fedde de andani wi ko mamadou mad waddi
wi actuellement nous sommes en
wadde ko min bowuno wadude kan woni jande wakati poitir sukum do nangude classe 6eme warde terminal ko beydata diginde jande minyerabe amin dun sabi ko min ci jande latol bal nomin jangobe chapande jegombe departement mo godou mariano fedde amin hauri cede min jidi ardibe hawzi elamibe fina tawa walirbe min hal golli tirdi e jawdi
materiellement financièrement
sukabe e kol jangobe de chomo agades amma be tawa kana leede jenan be gadi portal mabbe nyande alal gambe kolla sukabe kobbe talkuru bakka no be kani be gada yago yeso
jangobe hewbe gadi to hawrine de enda kana der laaya hanu suudu hirirde hubere agades dan ketino ko Musa mamma waddi firta dengal fulfulde
hokkude kabaru yaade hebube bakkalore mun hitande hikka dum wonno koro hawterde do isofu e mud kawjido dental jangobe l'école be leydi agades jodibe leydi yasi
l'objectif de cette activité
tabakana andinde hebube talkuru bakka kesum endom filla nokku jande hande no wodi nimbe hewbe wodube bak do filla jangirde université fuko tabande leydi Niger e fannuji jande ko jangirte der
dans ces universités
landedo wana edo hokkude kabaru nafambe sanne kambe hebe bak hikko enda
cela nous a vraiment paru
dum walli min sanne harto filla jande dom dum don hokkam min lawol subade to min jidi jangoyte
orientant le choix
mi hebi fama ko lawol no wodi ko neddo wawata jangi den leddi niche et leddi janande der fannuji jandeji e neddo yidi fu
clear
hokkata nabe nani kambe hebe bak hebe lawol no be ciborto jande ma hitande fu jangobe de agades wombe leede yasin no garna wada hawrterde endan yettama sanne fara hawjibe jande region en
der hubere nyamede endan der wakati potir der mun sukabe umma tore hewbe no keba golleji ki gada ko humtira hajuji mu en
non ni abdul mun sukabe ni be gada taluma ko mabbe be tonna gelleji e teluje e be juda do kamannaje e be tonna ko hokkata be lawon e be cedem ko be ciriyurto rentre garo nani famaka aminata bubakar waddani min
dow labi boli do en galul nyame e pilago lumoji nanta sukabe umatore no ngada gollal ciottol teluje en kamanaje judade dundu konna wakati barol jande l'école
teluje chanami miden itanede kobaje e Allah mbare miden channa didi budi joyi tati budi sapon kati goni do no jipoto budi ujunaje nay
kamanari chonnami imi hocho ko ujunere e kemejego o mido sonnira laso yade lasoji didi yettore Allah imen keba komen kuntira hajuji
giriji chonnami dumo kata komin kojo tadi miden chonnire dum budi ujunere miden chonna etarde dem budi keme didi neddo no heba riba june keme didi
so tobbe kay dum welbe sanne so dobbe ko hew fu wala no weltori do ko no so dum endam
imi nyama telluje kamanaari kandu imi nyama dum sanne
ko wadi teluje no begini woni wakati wodi deni wakati mun witake fainda wadi muradu mudu a hepta dum mido soda ko budi laso de me baydu der nyalomadu bonnanta kam feygo
mi nyanta kamanar kettiri e teluje fu amma biriji ka e mi nyama du wakati
chotol kuje de no wala suka umatore so to bedim ben nan keba ngada muraduji mudu en wala be do fe cigilo bartugol jande
non ni abdul mumuni tariki suka umma tore bi leydi mara ali mahammadu o ekkitowo timi
non jatu wadi ummuda umma tore o andani du mudun sappo e jo o jimo o fa hande dun mojjinowo jimi di andan dalila nyanyal makko gal o tawra gal andani hande yimobe der hubere maradi ka jaka yahude nigeria getino ko mohammed mamman waddani en
mako sappo Ali Mahamadu fuɗɗi wadde jimi ɗum ɗo kondo fuɗɗena ni jimi dina caggal o nannama jande qur'ana o wi ɗum haynimu de sanne
ni de zidi de fawe di waqadi gaskiya
fuɗɗum miɗo yima warde jon wallahi ɗum ɓooyi woodi ɗum mi naata gollude nder studio no waɗan duuɓi nayyi ma joyi mi jooɗake nder studio mawɗo yimoɓe ɗo iɓe fooɗa hakkillo harto jimi ɗon nden mbimi de gan ɗume komi maɓɓititta min ɗo studio an halal
nima en daji aikin sidene nima e ya
gam batte to daano goɗɗo fu walla no wattu ko wuura ɗum saabi ko naati gaɗol jimi ɗi hoore makko ɗum latni kemadu konda ni hunde tino sanne
balfaaɗi ɓe enno mota aiki enye dos
mi wala miɗo mana hoore am nden waɗani neɗɗo gollal nde wartoy fu witana saami gollana ɗum gam mi gollani orchestre na consiguela mi moƴƴinaniɓe album maɓɓe keso mo hikka on min ɗe mawɗo am yimoɓe hewɓe min gollanta ɗum e gam piano piyammi
himɓe hewɓen ɗon laatiɓe no kolla wiide ke kanko o golla makko ngal e ngal moƴƴi sanne Ousmane Ibrahima kañum wakkati fu hettini jimi makko ɗi eɗi belɗum dukonɗam ɗum saabi omo darana jaati on ɗon laabi kesi
gasiya ne ñaran
kokkal Allah no gam ɗo nder wuuro maradi ɗiɗaɓo makko wala arto piiɗe jimi kesi ɗon moƴƴinde daande nder studio o wala walde
Ali Mahamadu o ni ko hoyi lawol naatde jimi ɗi o wiya no ɗon nafa mo sanne omo heɓa omo waɗa muraduji makko no woɗɗir fu gaɗa majjum ndu o watta suuno jawdi nder majjum heɓa no waɗɗir golla makko ngal fa wooɗa
min natan nder fijirdeji pirtor ɓalli
ummu har ko darta fijoji coñinol ɓalli hannde ni se kettinoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firti e ɗengal fulfulde
par fille latol bal ɓi leydi Niger mbita Ali Mohamed gonɗon latta bal ele fedde wetene Maccabi Haifa tan enda Israila fedde nde enda o wattani ɗum biiji ɗiɗi alarbar ƴaɓɓinde nde dow fille latol bal ngol leyɗe Europe ɗum hokki fedde makko nde enda yaadu yesso sappo lewru août ɓe keɓonɓe latta bal o enda stade GSP Strovelos Nicosi fedde leyɗe Afrique hawjinde fille latol bal wetene CAF nde enda waɗi andinore ala ngal enda gam batte moƴƴintinde tokkodirol dow fi ittodirol gant tewtol coupe mawɗo mbiyeteɗo kan Côte d'Ivoire duminenogay e tati pelle leyɗe Afrique joyi keɗɗe yaadu yeeso ka en ƴami ɗum eggine gam batte heɓa sigilo faa wooɗa kan oɗo mo leyɗe Afrique ko hanno waɗa nogay e tati lewru juin yaade nogay e tati lewru juillet duminenogay e tati ton Côte d'Ivoire egginama yarama lewru janvier e février duuɓi ujunaɗiɗi e nogay e nayyi
ɗo min darnanta on habaruji men seede lamɗo holli min jeɗɗiɗe warore gaɗon tati ɗiɗi joyyi keɓon habaruji ɗum dow laawol RTL.